This is a Vuma 103 podcast. Fisonala on Vuma 103 Drive.
Njenge sizwe special kunento eshaya kakhulu ikhathe iningi ngokwenza ngaba sebusinessini noma mhlawumbe sesemsebenzini. Siya kuthi mabe ukhona izinto ezikhulunywayo mhlawumbe ekumele kube khona uvumelana kuzona. Uthola ukuthi sigaba isikhathe esiningi kulula nje ukuthi ke mhlawumbe ugcine uvume into ongayizwisisi kahle emthanjeni yakho noma emzweni yakho. So ke lokho kusho ukuthi ngamanye amazwi ugcina sewenza into ongayithandisisi kanti uhlulwe yini? Uhlulwe kuyikhuluma. Ingakho namhlanje sikhuluma nge-negotiation. Sinegotiate kanjani? So ilisona hloko sethu esisibhekayo namhlanje ukuthi ke senza kanjani ukuzilungiselela ukunegotiate. Ngoba ukunegotiate kuyinto ehlale ikhona. Yini yona ukunegotiate? Ukunegotiate kuyi-process nje indlela yokufinyelela kwi-mutual satisfaction. Ukuthi kube khona ukwaneliseka phakathi kwezinhla zombili lapho khona kukhona i-discussion noma into enikhuluma ngayo mhlawumbe enisuke niqagulisana ngakho omunye enombono omunye nomunye nombono othize ukuze kufinyeleleke kodwa esombululweni esinjani esizokwanelisa izinhlangothi zombili lapho ke kusose kudingeka ukuthi ke kusebenze kubuchule bokwazi ukukhuluma. So ukusiza nje mhlawumbe kokubili nokuthathu ngizobeka nje ngithi bamba leli igama noma bangisebenzisi acronym la ezothi stay sharp. I-acronym yami iwusharp, SHARP. Kuzokusiza lokho ukuthi kube yiyona base obambelela kuyona ekutheni ukwazi ukuthi ke unegotiate noma ke uyisebenzise kuningi singase sikhulume kodwa ngizosho lokho ngenxa yesikhathi. U-S umele ukuthi kumele mawube super cool, be super cool. Musa ukuthi uvumele ukuthi ke urafulisheke noma ukuthi ke lo okhuluma naye akudla kahle noma kanjani. Zama ukuthi nje wehlele ngezansi ube cool, wehlele ngezansi ube umuntu oqoqekile olalelayo imizwa yakhe oyikontrolayo imizwa yakhe. U-H wethu ka-sharp umele kuba honest. Yiba umuntu ozothi uma ukhulumisana noma unegotiator i-deal oyinegotiator ungabe sewpromisa noma wenza i-promise ongeke ukwazi ukuthi uyigcine. So thembeka kulokho okushoyo kulokho futhi ofisa makwenzeke ngasohlangothini lwakho. U-honesty umele u-H ubese kuthi u-A ka-sharp u-A wona uthi assertive. U-assertive ukuthi ngasonke isikhathi yisho lokho ufuna ukuthi ukusho ngendlela ukusho ngayo ima futhi lokho okusho. Say what you mean and mean what you say. Ungazithola usuba passive noma uba aggressive. Uthola ukuthi usuwehlela ngezansi ke manje nake yonke into uvuma konke. Cha, ungabi aggressive futhi lesi time uthola usulwa ngendlela engekho fair. Okunye kumele sibheke u-R. U-R umele urealistic. Makuthi into oyikhulumayo akube into possible, into achievekayo enokwenza ukuthi achieveke. So kusebenzisa lokho. U-P wakhona uzomela kuba prepared. Yenza i-homework yakho before uyoqala inkulumo. Yazi ukuthi ukhuluma ngani. Research ngale yonto. Inombolo 0837173343.
Fisonala on Vuma 103 Drive. This is a Vuma 103 podcast.